Berminho não cheque para fal, tenho coiô e lampo fal, armando bamba moco tal, pouco tu dinheiro para me fal, masula foca mulibal, dedo coito de tilal, tagis no tac muito pidal, armando bamba la mibal, yo como nho ti bamba dal, cheque para dame. Garat ba kenn du ko laal laajal laajal mo wa ko sara fa
Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina
dat du ko di ñune ko faal Ahmadou Bamba lay jafal yokko ci mom ay tetal li mo waral mu andak al waxtu ne mo koy magal di sokko tay rote kawal ñam fa fekkon de len lakal ci di len sujud wa jangi dal
Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina
fekkuna ndox mu ñuy tangal nongo ye nan bu kenn laal mu ne ko tias tu juk ci al ngir li mu gëm cheikh bamba dal fekkuna ndox mu ñuy tangal nongo ye nan bu kenn laal mu ne ko tias tu juk ci al ngir li mu gëm cheikh bamba dal
cheikh ibrahim kangam la cheikh ibrahim babil mouridina 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 cheikh ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, kangam la.